Kidogo kwako nishaikunjwa nafsi, otena mkia nishafyata. Usije nipanga kamishikake, ukanichezesha prakata. Nishapitia visanga na benza ukabula, na ukabula eh. Mambo ya kuchanja chanjo na nazi nishavunja, onikavunja eh.
Sema kweli kwako fall in love girl, nasaka na kapete ni kuvishe. Oh baby I know you love me, siwezi fanya uteseke. Utolia machozi hapa umefika, kwa king of love. Nishajaza kibaba wangu malaika, I swear I'll never ever lie to you.
Asinipende niringe, oh niringe, kwako hoi ho. Nasiogopa mbiringe, oh mbiringe, nilishagomizwa moyo.
Nami wacha nikupende, wanga nune, na uringe oh. Kwangu bati ya mtende, kuwa nawe, acho anune show is out.
Kwenye vigiba vero, macho ya chongo, acha wa umwero.
Show is out.
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia, wanawivu na choyo.
Show is out. Teseka, teseka iyo teseka, wanateseka o.
Show is out.
Chekecha, chekecha iyo chekecha, tuwa chekecha o. Halitoweka uzi iyo, kwenye ngome ya penzi langu, baby. Tucheze kuchi kuchi ya tabara na we. Oh baby vimba, baby vimba,
vimba.
Komesha mabebo funda,
vimba.
Penye ugisa garumba,
vimba.
Vile ugikata wima,
vimba.
Kweli kwa kusina mpango wakando, sama kisha nasa kwa chambo. Chumvi na inyongiza kwa tango. Baby yo, naipenda.
Acha nijipe uliko penzi shaweka uzio. Wakonisha bagaro, zile mshike mshike ukinisweka muzio, najibwaga kwa bangalo.
Asinipende niringe, oh niringe, kwako hoi ho. Nasiogopa mbiringe, oh mbiringe, nilishagomizwa moyo.
Nami wacha nikupende, wanga nune, nawe uringe oh. Kwangu bati ya mtende, kuwa nawe, acho anune show is out.
Kwenye vigiba vya roho, macho ya chongo, acha wa umwero.
Show is out.
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia, wanawivu na choyo.
Show is out.
Teseka, teseka iyo teseka, wanateseka o.
Show is out.
Chekecha, chekecha iyo chekecha, tuwa chekecha o.